mfoni e eto so dumie no afi me yentie sene a wawo awurade yesu kristo no bibia etwa mu no yakopon hye ebo se obesuma agyenkwa no abawiase mfoni e obi nkumu no mu no akyere awurade bofo no a ofiri osoroba maria nchen no na maria ye obabun a wode no ama yosef se onware no na awurade bofo no ka kyerɛ maria sɛ nyankopɔn honhom bɛba ne so na ɔbɛnyinsɛn na wɔbɛto abadoma no din sɛ yesu na ɔyɛ onyankopɔn ba sɛnea wohu wɔ mfoni a ɛwɔ nifa no mu no kyerɛ sɛ awurade bɔfoɔ no kɔyii ne ho adi kyerɛɛ yosef kasa kyerɛɛ no wɔ daeɛ mu na ɔbɔfoɔ no kaa sɛ yosef nsuro sɛ wobɛfa maria sɛ wo yere ɛyɛ onyankopɔn honhom ɛna anyinsɛn no na abɔfra no ɔbɛto ne din sɛ yesu aseɛ ne sɛ agyenkwa ɔbɛgye ne nkurɔfoɔ afiri wɔn bɔne mu yosef penee onyankopɔn asɛm no so na wɔahu ne yere no de kosii sɛ ɔwoo abadomaa no